It's election time to vote, let us vote. It's a freedom. Eno Uganda ya fetu kende tulonde. Sawa 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 kupendekeza kiongozi. Sawa sawa kupendekeza kiongozi. Uganda ya fetu kende tulonde. Akalulu tulonde akalulu.
Kumamula mune kende.
Akalulu tulonde akalulu. Abalonde tukende tulonde sawa ya uchaguzi Uganda mbio nzuri sana twe ya kalenga Juliana. Sawa 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 kupendekeza kiongozi twe talenga labo mwezi. Sawa 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 you Mr. Pulo Uganda. Sawa 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 tena pulo. Sawa 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 Uganda ya fetu. Dembe, akaluka singolwana. It's a freedom time to vote, keep it again. Eno Uganda ya fetu kende tulonde. Akalulu tulonde akalulu.
Kumabula mune dembe.
Akalulu tulonde akalulu.
Famu kwe baka tukende tulonde.
Akalulu tulonde akalulu.